kama baraka unataka twende.
Twende.
Kama ni shida zimezidi twende.
Twende.
Kama maisha imekoma twende.
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 Kama baraka unataka twende.
Twende.
Kama ni shida zimezidi twende.
Twende.
Kama maisha imekoma twende.
Twende. Twende.
Ah, twende kwa chachi tumwabudu. Achana nao wote wana bosi. Hawana heshima ni wanafiki. Bible open up wewe usimindi. Chapter to chapter na verse. Ngoma ikishika usiaze maringo. Wakitetemesha usi wacheki stop. Wewe ni Mungu unasifu. Mbona umenevya. Hapa ni baba na sifa. From the east to the west kumechacha. Walan indio church. Kama baraka unataka twende.
Twende.
Kama ni shida zimezidi twende.
Twende.
Kama maisha imekoma twende.
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 Kama baraka unataka twende.
Twende.
Kama ni shida zimezidi twende.
Twende.
Kama maisha imekoma twende.
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 I am so good to see spiritually. I did good with the economy. Kano kamwena na balokole. Chukambo cha yeso isakole. Yakawa blessings monopole. Ata tekete I'm so sorry. Sigaze sala wobo sabi. Echibate chikute jidekale.
Mona omenevya. Hapa ni baba na sifa. From the east to the west kumechacha. Walan indio church. Kama baraka unataka twende.
Twende.
Kama ni shida zimezidi twende.
Twende.
Kama maisha imekoma twende.
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 Kama baraka unataka twende.
Twende.
Kama ni shida zimezidi twende.
Twende.
Kama maisha imekoma twende.
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 Twende. Ah, twende kwa chachi tumwabudu. Achana nao wote wana bosi. Hawana heshima ni wanafiki. Bible open up wewe usimindi. Chapter to chapter na verse. Ngoma ikishika usiaze maringo. Wakitetemesha usi wacheki stop. Wewe ni Mungu unasifu. Mbona umenevya. Hapa ni baba na sifa. From the east to the west kumechacha. Walan indio church. Kama baraka unataka twende.
Twende.
Kama ni shida zimezidi twende.
Twende.
Kama maisha imekoma twende.
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 Kama baraka unataka twende.
Twende.
Kama ni shida zimezidi twende.
Twende.
Kama maisha imekoma twende.
Twende.